ngal kawrital ngal ONG AMSS hunjeni hore fanda mudun yo fa gollidal wada hakude gollide lamu e de ngala e wi lamu le region Tumbuto e wi jibino golleji projet o fanda mun be ngadi madaraji mbawdi wadde jirewere jalleñ o nokku Moussa Sidia coordinateur ONG AMSS
yo gollidal idde denta gollidide yalla fandaaji gollobe be na jirwida dum latto sababu hunjende hore dental golle hakunde be do gollobe be
le bato hawrbe hen be fu ndewri do kongol gotol hokkude passe mabbe fa kake ciode e la nyawbe coronavirus anandarane madame Maiga Zeneb Mentiziddi hore jo kafu Tumbuto
denna hewti joni yo wattu nyaw covid-19 jawdi nato e ngol famingol do liddi perdiam ngatte tan e sodugol kulentreji latotuli sababu jamarande hisa e nyaw covid-19 sabunde o disavel gel e konande mudu fuftotama mer o
be kake docteur en dokkam hanbe hokkede e wi lam ko be commune Tumbuto Aboubakar Nsise mer commune Urbain
ngatbe dokkal be jati cubike yimbe lekanbe totede ndeno be do nawturi dokangal
kabaru goddo mabbe kali leende jonde yo bonandaji toboji le ngalure Tumbuto de rewbe region o datti imadaraji ngade pati bonandaji wondeji ngadale o nokku e wi madame Zeneb Mentiziddi hore jo kafu Tumbuto
e wattu tobo de yafuf bonandaji jam nangada mi memi hala on don nokko dun denno min kulti soni min mbawno hebde jawdi bangal mudum sabi yela rewbe yo hinade cenam nokku o wutude fonseji di hinade cenam ngalure de
e wi maire commune Urbain sukabe nokku o ngade imadaraji do udugol fonciengaji di do faba moya mairie be diwide imadaraji goddi ana gondi e wadede Aboubakar Nsise
minan sukabe yimbe pelle e kanye pawtobe fuf ndenti hinade utugol fonciengaji di yallan jamma na heba no rogoro ndenno ana wara jonte didi hande sukabe sankore kinike non utugol fonciengaji di gilan nokku yobutawo sabton jam buri fuf darade yontere jabbinde gubal gongal hinike non utugol fonciengaji di to sankore ton fayotade sare kayna e cakkire yontere de min yeli nawtura de chapane jegomo jokolbe yalla hinade muktugol tundelade odo nokko dunno wutete fallaba
do golidal hakunde golide ngala e wilam kolitiwide baboto ngattan koyde mubben dowdi imadaraji yalla jaleni nokko o ananjirwa do wonno ko hore jo golide entreprise du selgem tawdeni almami ben moktar holitiwide
ido anyaaji fufu yalla min baba hinade golleji kewdi le ngalura Tumbuto miden godi dum no fumdude tan kuru der no fay boata jati le yontarande min gadan kawtal yalla mun cande hore kabar mu andon e pilti sanne hinade ido golleji di
ngoyo noddanga programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaddam